Ring alarm, blow whistle to swim kwa damu, ingia kispata 300, bodies in the scatter all over, songs are warm, kali unanikopi, roger that, cover me mkipenya, no retreat, no surrender, reload magazine, holy shit, toka zimedunda, come na stretcher, mse wangu amepatikana, nadhani ni mine likanyaga, oh shit. Chopa vya imedunda, rocket launcher iko hapi, nipitishie nitroe usniper kwa cockpit, ata tu finish plus, wametumia sheria, zingine za wasta kikani zla toxic, gorilla manuva, uma Vancouver kisniper, watoa moja moja, kama flag, figa manduru kama flag. Shot jeshi wa hold fire mani comrade, behind enemy lines, wachukue prison of war, walete headquarters torture, tuambia ni mali wengine wako, au ni brain zenu kwa sosa. Ring alarm, lawama. Let me live, please niache ni ishi, let me eat, seize niache ni dishi, check his street, hard kukosa sent make your beat, staki kukaa kwa kiti, lost kwa hii wandering, most of mchana zangu new spend staggering, na swali na bishana na nani, world ama was within, swali mingi hiyo ndo staki ya sin, kukachara siku mingi imefanya upendo sina squeezy chini juziezi sifu hizi lawama. Na yoyote nimependa end up ikiwacha mabanga wakinihanda. Yes, mi ni wanted man, ni to your knowledge ama fan me you have, labda ni juu mi ndio the one wataki nifike, skiza bese but usimige, chora vile unachora peke yako usiniite, ni Valkyrie plan. Hawa ni mama, alibon juzi na bado unanipeleka gafa, unishikishe, watu ufala kitu kaya ndufanyanga yo, blood ni inywe. Yeah, igwe yeah, igwe yeah, igwe. Ring alarm, blow whistle, ring alarm, ring.